Yeah. Yo. Check it. Peni na paper na kuimakinisha focus. Liachana na battle ili nwakilishe soldiers. Wakilisha conscious wakati wakali wameshika sana chati na ajawai kuitwa moja. Mitikasi mingi ni sinyime nafsi ushindi. Nkichoma wanayeyuka karizla ya plastiki. Kichwa cha black, fikra za black kwa black lyrics. Moko wa miujiza black feeling. Wananita kichwa mtaji, kichwa mchongo, kichwa mradi. Kichwa kimejaa nondo, sio mkondo wa vichwa maji. Kichwa dondo kwenye darasa la vichwa flani. Ticha nafundisha kichwa wani.
Hili waonya mkae macho mkatizama mavazi. Gucci Louis V Prada. Kibishana nachofanya kitopata nafasi. Na mgodini wachimbaji wananyona almasi. Sija takatisho sim safi so julize madalali. Zinge ita sim gapi juni vita maji maji. Liza sim tanki juja meza lastikadi tupa tupa shinga. Nyuse maka shut up kimia. Hizo mbojojo nyingi nena press pa uzima. Sifi na tema mabes kwa uzima. So kushindani vyema mkabuges na kujima.
Bado na ball biggie. Bado gone for my city. Bado na fall chini. Bado they want see me. Bado na raw. Bado na grow biggie. Bado na rap tizzy. Bado they want more. Bado they want more from me. Bado ko so broke. Reason wako so legit. Bado they can't stop me. Niko so legit. Yeah, wachena watoto zuri wote waje kwangu. Maisha mazuri yote yangu. That's what I see kwenye hii dunia yangu. Yangu. Let's get it.
Sio lazima nachifanya na wajue. And this is how we do it. I can't ting la li la. I can't ting la li la.
It's I'm better with the flow, yeah. Nah, not but toka that just told me to be better with the dough, yeah. Nah, see you choka, I'm just moving on, yeah. Nah, kill a nigga, step haters, what pretend? I just don't play, this the boy from the killer song. Nah, not but toka down play, that could kill you, son. They call me son on the land, homie. I tell you every day we ball, homie, let's go.
See all the demon that you find, and I walk you. And this is how we do it. I can't sing la la.
Is uncomfortable. Come is a bad man, lyrical untouchable. Now jumping, that's why I'm in a miserable.
Mr. DJ Rule it up on your turntable.
When I am in the building, I really don't have to say it. You just need to move your ass out of my way. You talk up on the zango. Mshagairi yapo nisema achene my MC. Watoto waje kwangu. B to the M to the C.
Mawenge.
Wakali wow, hawanifiki.
Wazembe.
And this time ni Q na sija moka. Kija kichwa kapu.
Wananita miguu. Ona kila chocho napita kwenye speaker. Hizi ngoma ila vocals inasikika. Siwezi shikika. Hata nkipita peku peku kifikwa. Minipo ngambo za lendo kikwetu kwetu na vyo hasu. Kama askari wa miguli nile kuku. Except kichwa na miguu tena kwa mria. Wanaufanya utumbo wapo rundo kwenye mdundo. Wasije na kiuma nigga, this is how we do.